Business or business, shop seen once again.
I press music, baby.
Nilikupenda toka long time. Na unavyonifahamu moyo wangu una shut down.
Moyo una shut down.
Na mimi nitabaki king when you queen na kuvisha crown. Na vile tuna wakomesha wote wana boda. I love you my baby, baby.
Mami, why you look so fine? East Park or West, hakuna waku combine. Mtoto laini laini kama brandy ni white. Patakatifu kanisani mama wewe divine. Mama umefuta madhambi yote. Mano na sifa tu kama zote. Tabasamu lako tu linamaliza shida zangu. Niwe wako tu, niwe kwako peke yangu. Kichwani uko smarti, umbea umbea utaki. Maduha wakamati, matoza wakupati. Na waza tu manoti, michongo kama laki. Kamanda uko fiti, moto hawafuati. Aibu yako, aibu yangu kumbe ya. Hawakuwezi mama, wote umepiga bao. Wachawi chawi wote kwako mama wana chao. Watajiju tu wakalale na shida zao.
Na unavyonifahamu moyo wangu una shut down.
Moyo una shut down.
Na mimi nitabaki king when you queen na kuvisha crown. Na vile tuna wakomesha wote wana go down. I love you my baby.
Nataka kuja kwenu mami, kuja kukuposa. Ntaumia sana mama, mimi nikikukosa. Rafiki wa Vanessa, Mona Lisa, kina Rosa. Siwezi kusubiri tena, mipango ndo sasa. Baby mama namba moja kwenye top 10. Wamekubali washashindwa hawa complain. Na hii wanasemaga mami you off the chain. Yani bada boo bada bang. Nitunze mama nikikosa we niseme tu. Nisha kwama nimeganda hapa kwako tu. Una drama kinafanya nikupende tu. Mzuri sana you're so beautiful. Na bado nanipenda hata kama sina pay. Najua na kupenda pia kwako siongei. Na daily uko nami yani day after day. Yeah we making good couple, what more can I say? Si unajua machizo mbea mama tukisha penda. Kuna agenda mwanzo mwisho tunakuganda. What a surrender. Na kamwe hutotama ni kwenda. What I penda. Mwana mama kweli umenibamba.
Bamba. Na unavyonifahamu moyo wangu una shut down. Na mimi nitabaki king when you queen na kuvisha crown.
Na kuvisha crown.
Na vile tuna wakomesha wote wana go down. I love you my baby, baby.
Yeah.